Abasomesa bano somoka ati batisatisizza nga bwe bayinza okutukizaako egugungo kaabwe singa gavumenti eremererwa okuteeka mu nkola ekiragiro kya Pulezidenti Museveni eky'okwongeza omusaala gwabwe kutandika n'embalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ebiteereddwa mu kiwandiiko. Ekibiina ekitaba abasomesa bano ki Uganda Professional Humanities Teachers Union kyakiwandiikidde Ministry evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti nga kiyita mu kiwandiiko kino. Ekibiina kino kiraze obwennyamivu olwa Ministry y'ebyensimbi obutateeka nsimbi zonna ez'okwongeza omusaala gw'abasomesa sabano mumbalira yegwanga yomaka gw'ebyensimbi ogujja ekyali mu bubage. Ate ekibiina kino kijjukizza gavumenti nti mu nsisinkano gye baalimu ne Pulezidenti Museveni ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omukaaga omwaka ogwedde mu State House e Nakasero, Museveni yasuubiza nti omusaala gw'abasomesa bano gugenda kwongezebwa okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nga baakutandika n'okubongeza 25% ku buli 10 olwo n'emyaka egiddako bongezebwe mpola mpola nga n'olwekyo singa ebyakkaanyizibwako mu nsisinkano eno tebiteekebwa mu nkola bano bategeezezza nti beeteefuteefu okuteeka wansi ebikola.